radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe oɗo sa sakiko moɗo Ousmane Diko haalanto on kabaruji gonɗi ɗoɗi ƴiwde maisonte la presse ila Bamako ɗo nden noon sema e plateforme kawri keñe ñame do jogola ngallude kiidal nde caggal kaldal balɗe tati guɓe ɗiɗi ɗe wonko tongui so ciññini le ngallure mawde ñame nde kawral ñame ngal faabat hono rufude baasi hakkunde sema e asuya batte jogala hono ngallure kiidal nde e wi honjotoɓe yogaɓe ka ɓe seeɓa hakkille on noon kolliti ngal naɓandu hono kawral deƴere dewrintinal ngal du yesso hono banggal kabaru haɓugol torra e baasiji hoore union africaine wi kana jawdi muɗum heeɓe daraniɓe jawdi noon mbi nondi heɓirte noon woni golle ana ɓuuri cuuɗi temedere camuɗe e yimɓe temedde taton ɓe ngala ɗo cora caggal toɓo hankin coggal toɓo hankingo les cercle ensongo laamiɓe toon mbi oɗo angaru waɗi hono barmuɓe hewɓe ɓe ɗo woni sembe kabaruji meɗen hannde bisimilla moɗon e dow studio tamani le ngallure nigenda ɗum woni ñame kawral waɗi hakkunde sema e plateforme dow jogoɗal ngallure kiidal nden baasiji kosinoɗe wadde hakkunde gatce e asia dow jogola kiidal ndenno le kaldal balɗe tatingal baasi ñifi hakkunde ɗeɗo guɓe ɗiɗi faaɗe ciññini keeña du kawral paabatongal hono jokkitade golle kawral alge ngal keɗɗan oumar waygalo fa ɓeytoroɗen faamu
ngal ɗo kawrital waɗi wakkati nde tiiɗallaji ɗi gonno hakkunde gatce e asia noɓe kani jogirade ngallure kiidal ko luttidiral ngal mata hakkunde geɗɗe ɗiɗi ɗe yimɓele gonnoɓe to kiidaltoɓe ɓe kultino sanne fati baasiji immo hakkunde ɗeɗo guɓe ɗiɗi wattu joni o ngal ɗo kawrital sema kañe plateforme ɓe pamri dow hen hono ngallure kiidal nde hani jogirede ɗum gacca dartanno yimɓele gaccaɓe ɓe garan tawede banggue yimɓele sema ɓeɗo poste ngaji ɗi goni fur caggal muɗum heƴaɓe ɗeɗo guɓe ɗiɗi fuu koɓe gonno to ñamaytoɓe kollitino anniyaji mabɓe lobbi ɓe mbi wattu joni o ɗum wartan hono ɗum worruno arande no jaam e deƴere wartan le nokku o sema kañum sellinonoɓe kanno fettirde ndenago ngallure kiidal le majjum kanko jeeɗo kabaruji walde nde ɓenodirta asa walde nde o holli tiwide wattu joni o ɓe gaɗanno ɓe gatta fuu kala ko hani tawede jaam e deƴere ana warta le leydi ndi fuu ɓe mbiɓe nanggan ɗiɗo ɗati noon kanko Almu Agu Mohammed o hollitiri wiide
gofarman wala fuu ko haali e dow ngal ɗo kawral ndenno ko studio tamani haddi e keƴaɗo mawɗo kanake leydi ndi dow golle kawral alger ngal on e hooreman wi ana domti hono tonganɗe guɓe ɗiɗi ɗe ɗum guɓe ɗiɗi badduɗe ñame to hono honjotoɓe yogaɓe ka kolliti ngal ɗo kawral ana mawni e ley dabare deƴere e dewrintinal ngal soeɓa hakkille en kam mbi kawral ñame ngal ɓuyta hono baasi gaɗɗo hakkunde asuya e gacca dow jogolal ngal luro nde serge daniel kanko journaliste nan o balifittoɗo dewte du wonko haalde oumar waygalo keɗoɗen ɓe
ngal ɗo kawrital e ngal nafa sanne saabi de an hollita wiide ko waɗi ñama e wattu joni o ko eɗen gondi e jokkitade golleji gaɗno to anee fisto wakkati jonioɓe peccan hono ngallure kiidal nde hani jogirede nokkule ɗo poste ngaji ɗi goni furdu famete wakkati joni o yalla heɓe kani jogade heɓe kani wadde ɗiɗo golleji fa yettoyono laamu o worrino ɗum feccita hakkude mabɓe hay ɗum ne iɗum nafa sanne wiide yalla iɗum waɗa fa baasi ɗi ñifa hakkude mabɓe iɗum miila sanne ka wakkati joni o muncieɗen ƴeewen yalla hono ɗiɗo golleji kani birede caggal muɗum le balɗe garoje ɗe no laamu hakkundejo hani joƴinirede le saha leydi ndi kaɗo haala waran haalede wattu joni o en keɗete ɗum ƴeewen yalla hono ɗum worri nden mateten wiide yalla kaldude e kawral ñamay ngal tabamana tabaka caggal muɗum de en jiyan le hen yalla golleji ɗan gondi e yarde yeeso
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow bemal amen facebook dow studio tamani batu union africaine mawɓiɗo hono kanankoɓe leyɗe e hooreɓe gouvernement tiloto hannde ɗum kikiɗe hannde nden tiloto hannde kigali le ngallure mawde rwanda to o batu waɗi wattu nde runde afrique nde jogui hono tiiɗallaji kewɗi le haɓugol e torraji kañum e masibaji hoorejo union africaine o waɗi noddago fa jawdi mawɓe yalla haɓugol e torraji ɗi ana heɓa doole kanko idrissa déby itno wonko haali e dow rfi keɗeɗen noon ko oumar waygalo faccitani en
en tant que continent
soni en rumde noon en mbawa haalde haala ndima ko meɗen kañum e yoppitere leyɗe meɗen ɗe so ni en nangidira e juuɗe wakkati joni o fa ƴeeyel hono kaɗɗe fewtude eko hulɓinta leyɗele ɗe ko fa yettoyono jihadin kako o worri eɗen kani miijade ko yaawi ƴeeyel hono kanɗe heeƴade jawdi kandi fewtinede haɓude e jihadin koɓɓe ƴeeyel hono leyɗele goɗɗe ɗe du kani wallirde leyɗele meɗen ɗe fuu ɗum adunara allah ndu fuu e manggal
mum la communauté internationale
hono hon jotobe yogabe kambi tidalla ka leedi afrique jogi handen ka yo wayde hono hebande jawdi heedi habatobe mudun e wi mabbe du kana afrique wawa kanyun tan ittude jawdi fa bo hono habatobe e mudun fa torokadu huncho e faanda mudun do afrique anahani jogade jawdi fa yirwa kanko Etienne Fakaba Sissoko o janginodo université do bamako do wonka haade haa berte kedden ak Ousmane Niadi Bouli faccitanen.
Il s'agit simplement que chaque pays décide de
faire anani leedi fu dañe ko faabori won leedi bamunoode anni yobude ciege hitande fu fa golle mun darane ka kalisi ko anni ya hokke dum waawata heewide fa kabaaru mun darane fa gassa ciagal ciege de kana min baawa ngunyude nyamde kalisi amen min baawde uditinde suudu banque afrique fa kebal jawdi afrique darano didi yirwere e kebal se min baawi jengide di tida laaji didi tan mi miile hakkilanka kebal jawdi tiida ta le ko min kasin gini gollude den no arande fuuni kana mbaawen hebude ndima ko meden bangal kalisi bangal kebal paabo todo humcide kebal jawdi fa torra hade
pour financer la lutte contre le terrorisme.
Soldat Saint Côte d'Ivoire temedere e chapande joyo ngara le mari do fa darano hono rende le warobe be hawjotobe anay mabbe kanyu e gube tati jogide kabordo teddudo fa ndena hono kangaji barkan e minisma to tumbututu fa warde e narde mudum fu be daranto du rende hono jipporde avion to tumbututu ono toniji toboji mawdi ngadi bara hankin lelama ansongoto odo angar wadi bonandaji mawdi nenno lami be kominaji to kolliti ko buri cuudi temdere chami kulola haadi e barmobe tan nenno merbar o ka wi dabaji kewdi di mbati gollude yirwere nedda ku ton holliti ko buri temel tato neddo du ngala do ciora nenno kanko saler hum talfu ture o mer komin barator wonko haldi imrana kilo mayga kedena Ousmane Niadi Bouli.
Gineji himbe boni sanne ko buri cuudi temdere woni chamdi ana way hono cuudi tati fu suudu wotur sami iwana de ana hawre millimetre ngaji temdere sappo bi arama ka fay goto yonki mu heddaki hen ka won dabaaji di ndiyan halki adadu mun ka andaka min kalni do himbe hewbe min kalni gouverneur préfet sous-préfet kanye bal darani faabar himbe de e darani de nedda ko de gouverneur noddi hore développement social o halni dum joni min en gondi wadde ko hani faabe jorum en boni be paabe e cuudi mu ben chambe doga moobe ko le cuudi école ngaji lay hono de gelle yoga fu njabata yaade le cuudi école hewbe njanto secrétaire mube
préfère s'approcher chez leurs parents
faande le cercle ansongoto millimètre rouge temedere e nogay tobi le wuro lele hoy fa gesse njoli denno ndiyam du nati le suudu dogotoro fafa
Union européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte e kabaruji region ngaji meden hedi tumbututo cakte yontare jabbe ene de galleji chapantati ti jamban wurongo hakkune mudu e tumbutuyo kiloji sappo jetti ndokama toniji tati e kiloji temere jeego maro gollirde yirwere e nedda ko fa warde hinne yurmene region o darani gal o dokkar dendangal gube bande kaborde de wadi hono batu cakite yontere jabbe ne de fa famina fa de famina hono kawral gal fa warde hono elami be lamu jakudeji di kanko maître Harouna Touré horeje batu o o wi o mo gikkani ko hawrube o do batu fu pamana ko woni ele kawral gal bale rewbe du ngadi hono handen du nyalande cenam fa le gal durande laba ono dabere moƴƴingol kabaruji fa pammina deƴere tilike beete hande to burento golloɓe radioji e baale ñeyɓe fuu kawri e oɗo batu nenno Oxfam itti jawdi muɗum fa ndeɗo dabere ƴeenga se jaari heedi kita hono nelaɓe assemblée jaahi ñande asoweere nde les communes sefoto laamu kiitato yimaɗo ngol dawol e wi hooreje nelaɓe ɓe yo duwanade hono koriji heddi keddiɗi ono koriji heddiɓe e kiite leydi hakkunde junkunte e ñaf e nafaji le jonte ɗiɗi ƴaɓɓiɗe ɗe ɗoɗo kaddude e ɗiɗo kabaruji hannde kedde heɗade yewtere ma ana yesso yo jii janggo